Tantrums.
Crit, MR, 4-4-3-4, IGHT, huh? Fortune me pull up Nile Patron. Seen my top player can pair na perform. Thicker road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na da figure bomb. Niki roll na ma niggas na roll na mandom. Achana na wofala ready a joy form. Kwa track na kwa road na wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down and escape dome.
Mini top player can pair na perform. Shugli za dosi kuzote mukwa on. Nime pull up jona bima na ndani jo ime chrome. Na maniga na jipulizo na jipulizia. Sonko na MR, nezi malensi uzi switch kaka day la kuzoza sinzoza nkama tutaika zoza tena. Wakituona na juanga kuna agenda. Akituona yoko shot ini origi uzi copy certified bado trophy. Mr. Kubol El Patron mana lifestyle Johnny Costly siyezi zoza bila mbogi. So Conan O payback wacha unyonyo.
4-3 me pull up Nile Patron. Seen my top player kin pair na perform. Thicker road mbaka kile ma patrol. Tuko disco matanga na nda figure bomb. Niki roll na ma niggas na roll na mandom. Achana na wofala ready a joy form. Kwa track na kwa road na wa smoke kama bong. Roll na ma bomb shut down and escape dome. Mi mzazi lazima niendange visiting. My fans wanasema mfanana na Eazy-E. Bad boy kutoka enzi za TBT. Bad girl ananionyesha picha za TBT. Anyways, he dropped apo ECD. Grab yo, Sprite baridi na kibugizi. Life ni movie, prepare ji anduthi. Back to back hits na kam kumi kumi. So I'm on a mission and I make right decision. Na die kuban tires, nipay yo ignition. One more time na spoiler official. Tuko kwa game madi mwisho. Bro, I'm on a mission and I make decision. Na die kuban tires, ni pay your ignition. One more time, na spoiler official. Mbele kuna bright visions. Fourth thing, no pull up Nile Patron. Seen my top player, can pay and I perform. Think I run, baby,
kill. Kipare bila pesa kidonda. Cheki demia kona kutoka. Wana nitanga Maradona. Jumu wakata nikisonga. Usipandishe mrembo boda boda. Yondo siku ya mwisho utamwona. Usiulize kani ligonga. Niulize kile niliona. Ai, akia mama na sare dry fry. Na kupigana bila munda. Vidole mbili weka pisa. Izo zingine weka inside. You know I pull up like a G. Shori ameweza she's a free. Hakunanga kitu ya free. Na guza nina kani real. You know they love me for the life. Bebe Illuminati kumbe life. Unasema ni bangi kumbe life. Top team in the big propeller. Hada big ime jack what the ride. Nena clap, nena clap, nena clap. Nena clap, nena clap, nena clap.
Let's get it.
Maisha fiti na mrafiki tunaungua. Nasi cheating kama wifi anajua. Mziki lipi bas ni vipi ni na ganji. Shkati kiti ujo uone vile kwa mike inachafua. Kikulacho ndoyo hapo inakusumbua. Tunajua ni bibi yako kimwanika tunaanua. Biji jasho ndoyo ndingo tanunua. Otherwise piga kalesa na ikikumo neza zua. Twende lifestyle kuna wenye na wabasha. Last time tulikata kuperform Naivasha. Ndani ya 110 ni na wapita kaza naska. Ni kwanga wanted lakini saiwa na nitaka. Sinifani ya vile hit song imefanya msupata kekunizalia. Swali kubwa na juliza mini chalia. Suwezi sema juni halia. Na spendi mapicha. Kwa hii bila filter. Super woman ni na feature. Bien wanga mziza. Kila label, kila design. Na spendi mapicha.
Maandamano, 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 maandamano. Wamepanda shape ya over
kana. Apple silhouette so I know you can see. How long before I'm wishing like a dream? What's the reasonable reason for your hiding? Till last night I heard you calling on your mama. I cannot even vouch for you. I cannot call on you. So if I don't love you, not taboo. If you don't love emotion tattoo, cause I put it on for you. If you ever start to really win, if you ever find your queen, I hope she lets you down, 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 down. I hope she lets you down, 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 down. Man, I hope she lets you down, down.
Have you never focused on another? Have you never focused, focus, a brother? Have you ever noticed my hangover? You be driving me loco. Reason I believe in you, pronto. You are the one that was supposed to carry me go. But when I'm in the road, baby, it looks so I cannot even vouch for you. I cannot call on you. And if I don't love you, not tapo. When you don't love me too. Now I erase my matching tattoo, cause I put it on for you. If you ever start to really win, if you ever find a king, and I hope he lets you down.
Down, 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 down. I hope she lets you down, 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 down. And I hope she lets you down, 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 down. I hope she lets you down, down, down.
Ya mimi sipendi bangi ndo maana nikiona tu naichoma. Ini koshua mpaka limu amenisoma. Industry na virusi mba, hey, ino ni noma. Ndo maana sipendi wasanii wana ngoma zimehiti. Ila wengi wanabebwa na biti, wanalipa mapresenta ndo kwa air za repeat ya watufiki. Haki ya Mungu wanifiki, after hii watajua talanta za toka Kilifi. Siki buri, zi, ukweli ndo nasema. Ni venye underground atusikizi tukitema. Kila saa tuko chini, hakuna siku njema. But we hoping for the best, kila siku domba mema. Amen. Kilichobaki ni sala. Na kombea wanodani tunachokifanya ufala. Wambieni eh, tutatoboa tu inshallah. Mana baraka siza anazo zitoa ni Allah. Swa kubana wakabane mambo yetu ashindikane. Ila masolja tuko ready, vita ngwapi tukapigane. Tangu jana si vijana ndoto moja tupambane. So we never gonna quit waka change zionekane. My presenter watu play underground tupate pay. Fike time pia sisi mambo yawe okay. 23 na sina J's on my fideli na pray. Yule mesam lengoja wa hip hop is on the way. Soja nile kubali kukufamishe. Nimefuata salari na makomishe. Kuwapa habari na more vision. Na sugopi mtu hata kama Paul muite. It's your boy Trick.
Kweli, kweli, kweli. Afa ujwe jayu zanga gazeti. Neti, juali seti. Kuna venya lipianwa na pedi. R.I.P. Kina Teddy. Daily, volleyball nika weekendi. Esi, sunge mfunguli ya kesi. 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 Nime travel. Narudi leo ndo niende tena Kitale. Zishima ni ya Caleb, sijui altrapi courage. Ya kuibia masake na cartridge. Na tlida ningi wizi kwa keni past tense. Nina lyrics na niyako na market. Naziuzanga flash sell kwa CD na cassette. Mbono konayo na untaka ni safe. Hizi ndo matare kako nao ni kanje. Bizi nkitafta mkate, wona expect ni kate. Niache. Maziwa tu ya packet, rarua juu ya packet. Sekiwa to the packet, mistaki kuwa target. Kicks na mna pale, satim na shinda zabe. Sit at am surface, amju kupiga rampage.
Kweli, ukweli, ukweli. Afa ujwe jayu zanga gazeti. Neti, juali seti. Kuna venya lipianwa na pedi. R.I.P. Kina Teddy. Daily, volleyball nika weekendi. Esi, sunge mfunguli ya kesi. Esi, sunge mfunguli ya kesi. It's not easy out here. Jana street out ski, kuna raya iliumia. Kuwa busy my dear. Kauna namna utajipata na mwania. Hakuna mtu upenda itos ikilia. Kishoa kikoku, usitry kukwaria. Mob ties kama mafia. Kanyagia crime life bro, usitry kweka gear. Prime time 9, nasikia tu ma siren. Gunshot live, wana trace watu kane. For more than carne, naka leo ndo rubaine. Get driver ni fame na KZ no number plate. Uzied pandi west, ansi antaka ku intercept. Ni mafake exchange, waka kutiwa kwa pavement. Payback is a bitch, system waga na intel. Oski wali shonwa, na hosika die, chukua gisach.
Kweli, kweli, kweli. Kweli, kweli, kweli. Kweli, kweli, kweli. Kweli, kweli, kweli.
kubwa better than yesterday. Nistana jina kubwa manze, what can I say? Cheki venye wana fiat walking, cheki kwenye stage. Sana mani msimple yani. Toast to the air kama unakula genge mani. Na toast kama unembrace mamanzi kwani. Shots ngapi tumerusha karudisha yani. Strictly nikipata ninarusha kama quarterback. And mid sex you know that I hit it from the back. Big checks nikisign buda nikipewa guap. Funny venye ganji zimefanya nipatiwe wap. Nasiskili bang dema na day she has never seen richer men. Na kama Josi mimi itakuwa aje. Them another banger toka stana. I got hits jo my man, I got hits jo my man. Mbona uko shy venye wewe ni karembo. Kwa hivyo baby katika. Naona ukisonga unatishia warembo. Check it baby katika. Mbona uko shy venye wewe ni karembo. Kwa hivyo baby katika. Naona ukisonga unatishia warembo.
Nairobi na pambana na profit. Na dai hiyo deposit. Niko na ngori naweza fanya ni commit. Crime, killer time, na saka dime. Shine, ndo design imeshika prime. Rhyme, killer line awezi kuni sign. Ndo mana past nine time wezi fika fine. Side tuende Europe, London, mpaka uko France. Mina dai quick cash, mina dai finance. Kuna venye meme dope, kwa hivyo nikipata yo chance. Jua ni gangbang, do the bad man dance. Kamna nisaka mtanipata na mavete. Si baby upini na tembea na mashete. Na ni mambata mbaka masanse wa hepe. Ju right man best ya melemewa na kete. Si dai conflict, tukiishi ndani ya jungle here concrete. Right man alihama saini convict. Arifa kwa mabrama ye ni addict. Sidai conflict, tukiishi ndani ya jungle here concrete. Right man alihama saini convict. Arifa kwa mabrama ye ni addict. Na usiulize juu ya drip, hapo si ni kama sockpit. Rende ni wrong, tuko high kama cockpit. Venye ni strong, ukitry tuna cock it. Mbili za umbita lafu na tupua kwa septic. Hata ukwe na equity, hapa uwezi cop na si. Standards ni kuchat kwa DM na KCB. Tukwe the squeezy tuna transport na G4S. Na bado nguai tunaitrack kwa GPS. Na tuwezi mess, ukitry inakuwa gani case. No evidence, wakinwai itabidi ni rest. Up ni halfway crook, yeo beef kwa net. Toka kwa Facebook, kujo banje face to face. Kama ni Danny Cash, zungushwa ni Sarkas. Kuja na Gary, bado inakuwa gani fracas. Kwanza mnipate ni mepiga joki Hunters Flash, hashtag inakuwa gani tapas. Sidai conflict, tukiishi ndani ya jungle here concrete. Right man alihama saini convict. Arifa kwa mabrama ye ni addict. Sidai conflict, tukiishi ndani ya jungle here concrete. Right man alihama saini convict. Arifa kwa mabrama ye ni addict.
Kwenye sini mayoka 20. Na maeza ziliwaka kama 20. Eyo, ile masaya 420. Kwenye mic ni mabazi ile hectic. Bado kwa hujo tunapona vibeti. Nasaka nipate food kwenye plate. Nasaka nipate food kwenye plate. Tumezoza kwa mneti. Kwenye sini mayoka 20. Na maeza ziliwaka kama 20. Eyo, ile masaya 420. Kwenye mic ni mabazi ile hectic. Bado kwa hujo tunapona vibeti. Nasaka nipate food kwenye plate. Nasaka nipate food kwenye plate.
Tunazoza kwa mneti. Ni M-Right, tunazoza jo kwa net. Sean, kwani mina kapsi, tunaeza bet. Mimi same classic na kiss pia ni French. Picha ziko fly ukipiga na hii lens.
Niko on kwanza shika ukiseta. Mafala wanijui woni cheki tu kwa net. Kila day utanipata niki sweat. No niweze kweka 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 food kwenye plate. Mr. Right manze shit iko tight. Ikibidi ni ma left 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 na ma right.
Yo, kwenye fight tick tick check it time. Niko biz my geo kuwa hard kuni find. Neza rewind I'm a forward. Niko on speed so na take off kama forward. Zini try easy enza kuna mse ata kuokoa. Anyway nika Sean tunahang na wapoa.
Tunahang na wapoa. Bado kwenye stew ni mabanga tunatoa. Wali waka moto tukikam wakapoa. Moshi zimewaka adi jo tunakohoa. Nimekula shida bata hii niko poa. Nimekula shida bata hii niko poa. Niko poa. Ni West Boys ndani ya building. Ni West Boys ndani ya building.
Tumezoza kwa mneti. Kwenye sini mayoka 20. Na maeza zimewaka kaa 20. Ile masaya 420. Kwenye mic ni mabazi ile hechi. Bado kwa hutu napona mabibeti.
34
yo
Kongo ya karao skuzi ni kithao na kwa pori ni kimbao pole mkubwa si madharao na kivuta ndo angalao nyondoke izo swara zao izo swara zao nyondoke izo swara zao nyondoke izo swara zao
na kivuta niondoke izo swara zao yo izo swara zao na kivuta niondoke izo swara zao ati yo izo swara zao nikashon mistai penda makara wana mambo lakini hiyo ni mambo yao wanadai ati kunipiga miaka mbao na niko mbao hiyo si ni madharao
lazima tutafight back mkivayate siwezi sit back na falana ni term RJ get along so sio buro na ni hate kupiga lap their ends na nasema na ni test out of 10 you are willing to not fit 10 out of 10 na clone Chanel napenda ma designer ma Gucci na Chanel twende shopping on weekends tukacha flight holiday Monday back to studio ndo ma nigga just to play she's a drop a million bars and she run out of words top 10 kwa charts 5 star kwa hizo rank my niggas got my back na ko ready to make a nap but pia kwa bando ni acha lil bro a clap I'm sick of these bitches sign out a rap nigga when you bitch come na yap ndani ya shosho yangu in your head I'm better than that
Kongo ya karas kuzi ni kithao na kwa pori ni kimbao pole mkubwa si madharao na kivuta ndo angalao nyondoke izo swara zao izo swara zao nyondoke izo swara zao nyondoke izo swara zao
na kivuta nyondoke izo swara zao yo izo swara zao na kivuta niondoke izo swara zao ati yo izo swara zao nikashon mistai penda makara wana mambo lakini hiyo ni mambo yao wanadai ati kunipiga miaka mbao na niko mbao hiyo si ni madharao
hawajui what I've been through na say wana ni watch ili ni take time na say wana ni watch nimeshed blood and tears a lot imeni cost a lot nime see but let's neza talk about us nashon Johnny bad mi nagwash tunawashika hizi mabad talk about us nashon Johnny bad mi nagwash tunawashika hizi mabad
chungo naza corona kinyao na dime super naza fanya hitu maikambao tunazoza bila hao hadi wanaita makarao nasaliti wana machaji nime grow now hadi na shindo rada hao kudandiwa na karao na kwa pori ni kimbao Kongo ya karao skizi ni kithao Kongo ya karao skizi ni kithao
mabunga tunawasha na sasita usiku sisi washa na sasita usiku
Sorry I'm only a man so I'm not a score 40 Nearly fall in love bila ta notice checky Me you come home ni ku lonely Na washa mic na jichocha kufuata calling me Washa 10GV na fuatu wanapongi be patient with me Mneza cockpit tangu wenzi za cockpit Kudil na star wenu sahi chenye jali wapatia mi jwali ni deny open mind Tangu last year umeko on my mind Adi sahi sijai mitingi wa kind Change topic, see what you're back to life. Back to life, 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 back to life.
Ski up.
Like a boss.
Zimiren to me basta wa medula. Nakani form bila de mimi sta kuja. Niko kikad fake just ani sta shuka. Basta wa medula na kanifombila ni mimi stakuja Niko kigan fake just ani stashuka Hapa ni panda shuka msiki tambaruka
Dema
yake na jegi bila haga ni improper. Kuna siku manze utapata ni kusopa. Nipate alfakiri ni kidungi ya matopa. Jing piga mboka, foe ndio kutoka. Rap, rambo ndio kanambo. Wanauliza rada tuliacha na kitambo. Nishapata mwingine manze sisi ufanya mambo. Akianza kunitisha basi bado mapambano. Kidole ni chakati na wapiga kama bano. Toyota sigari lakini labda kiprado. Miradi tumepata haya basangu kanayo. Tap kama nyako, tap kani yako. Zimere tumebasta wa medula. Na kaniform bila demi mista kuja. Niko kikat fegi just anista sugar. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Na zimere tumebasta wa medula. Na kaniform bila demi mista kuja. Niko kikat fegi just anista sugar. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Ndoko tukisonga basi rudia selekta. Zungusha, pinduka, dandi ya natempa. Na kama imeshika uneza rudia tutena. Jumix nyake tepa na grinder ya mavele. Tumewasha zile flani za mchana. Naona amelewa ndoyo hapo anastaga. Nisha wasomanisha na wapeleka na rada. Jumapindi na mabani ya wawezi kukufata. Baby doll, baby baby doll. Siku tarikol nile siku tunawasha choma ndom. Sikia siku zina bomb, ini siku ya mafom. Siku niko on na tupata na mahata na mapata. Baby doll, baby doll. Recall nile siku tunawasha choma ndom. Siku zina bomb, ini siku ya mafom. Siku niko on na tupata na mahama. Zimere tumebasta wa medula. Na kaniform bila demi mista kuja. Niko kikat fegi just anista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Na zimere tumebasta wa medula. Na kaniform bila demi mista kuja. Niko kikat fegi just anista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka.
Kia liniambia nike mbali na ye. Due to the rain natungevuka yo terrain. Me ndo the main na kuna mwere anamblay. Nacha ni mdishi nkupesu na jua siyezi obtain. Kifo imeja moshi kila sana itajibrita. Nikana asma, nikana mekimbia mita. Kila kituoni wanadaimini mziza. Nikani lazima kushika mzinga. Ulikuwa poa before kutinga. Ulikuwa naokoa ukashindwa kulipa. Sae unaroroa unajiona umefika. Headshot nikani lipa board kukupiga. Apo ukibonga mba unezauliwa. Pia ukibanja sana utashukiwa. Tulia usiforce baraka utafikiwa. Simganga na roga pa unasikiza siwa. Unalala kwa mtaro na unamoko. Alejandro nasikia unamoko. Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga.
Unapiga sim bila pesa mfukoni. Nikifika sim you're not performing.
Kwanza sema no ha. Kwanza sema no to your jinga.
Hati nikutumie dondo ukuji unione. I'm the wrong don, I'm not that lonely. Hata kama ni show you got nothing on me. Uliza maniga jijo from Kilifi. Homie yo, Mr. Politician, where's the solution? Kutoka ni kwe newborn, same condition. Me change constitution, jenja na pollution. Poor living condition, bias distribution. Flag red, busy a friend bila weng. Niki sense masanse, mini shazed. Na washikisha ring wakini saka current. When is charge, when is sabka bench. It is special treatment, sababu una trend. Tebu ni kuli izo amekuandikia check ni reality check atai kwantaje. Unalipiwa rent unaniambiaje.
Unalala kwa mtaro na unamoko. Alejandro nasikia unamoko. Kwanza sema no ha. 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 Kwanza sema no.
Nili start kupush, diba I push to start. Mtau ni tabuz, vina push to crack.
Mina push my verse, zina hook my track. Pia na push my guns, zina shoot my raps.
Nili start kupush, diba I push to start. Mtau ni tabuz, vina push to crack.
Mina push my verse, zina hook my track. Pia na push my guns, zina shoot my
Guy, walai. Fagilia wote nomo Mr. Nice Guy. Misi dai hagai labda tu ismai. Na si dai ya Sarah, si kudai kauzai. Jumi si Abraham, si ati mini mzai. Likuwa na code na Linux, na sayi ata iapply. Na wale wali study media kwa kali na Skykai. Anyway, bora uhai, mbona ulai, mbora udai. Na weni mrembo sana, jo wongo wa ikukai. Partner in crime, Weni boni mini Clyde, mwanaume itai mkiwa honi unadai. Bangla tunaisik, tunakesha na ina hide. Kitu kubwa niko mind ata na gym outuwai. Tuko hanga, tukistrike, atuwezi manga na opresa. Nasikia likabaka na pia limtesa. Kawezani enda, succumb to pressure. Sit na daishimo, atudai yo pesa. In new times, uneza ita gen era. Constitution no more, iko kwa geneza.
Start to push, if I push to start. Town it a goose, mina push to crack.
Mina push my verse, zina hook my track. Piana push my guns, zina shoot my racks.
Really start to push, if I push to start. Town it a goose, mina push to crack.
Mina push my verse, zina hook my track. Piana push my guns, zina shoot my back.
Info. Made it on my own like that, man. I dish tell them we don't get down like
we
that.
Don't get down like that.
Man, I'm in my zone like that, so we give it to them even if they don't like
even
that.
If they don't like
made
that.
It on my own like that, man. I dish tell them we don't get down like
we
that.
Don't get down like
man,
that.
Man, I'm in my zone like that, so we give it to them even if they don't like
even
that.
Even if they don't like that.
Yeah, one thing that me learn about this life.
What?
Never tolerate what you dislike.
Never.
See, I don't like it when a chick fight.
Wendy.
I swear I had to marry me a rich wife. Spend the day my pepe, mkibishana kidogo asha aim machete. Yo fanya ama mblay no cheke. Kumili yako nde utrain mateke. 2012 sini juicy too. Yo remember when I used to bring that subi through? Y'all niggas was some bougie dudes. Sai abel I'm in the city kwa movie crew. Checky, I may be the next Dwayne or my Denzel. But I can still settle for a nuka quarter. A lot of you niggas know that I've been real. Badu kitaka ni jam, then we goza Porsche.
Nope.
Meji set sina stress na success. Eja fungulio na kia daikotomas.
Okay.
Weji set, cause you would have ever guessed munge rambwa na economy ya bottom up. Local tracks kidogo ni monotonous. Also enough, mechoka na myondoko dunks. Most of us kubanja na kingo so tough. More your hash, nada ni ndo bamboso vas. Not to brag, but stake wana moto plus. And vocal dance, cause stake wana ndoto class. Bronco Pasco and Bama Poco Nyap, of course, I'm back on as I could your autograph.
Yeah, remember that time I say that God's gonna happen, though.
Silly Shafungu, can I'm getting everything I'm asking for.
Made it on my own like that, man. I dish tell them we don't get down like that.
We don't get down like that.
Man, I mean, my son like that, so we give it to them even if they don't like
even it. If they don't.
Ulidhani wendo best rapper kumbe unadhani. East West na the rest na wapata uwanjani. Ulidhani wendo next sasa kumbe unadhami. No forgiveness on your face wamba muadhani. Tuko kwa pub, tumeleilo. Fungua tab, no cap, tuko kwa payroll. Tuko kwa club, semeni ayo. Fungua snap, white cap, nita control. Kana kudai, itabidu lipe sai sai. Pull up na ndai, drive by na wawai nai. Sai tuko high, kwa baridi vile hi-fi. Cool down na chai, sa zingine tulizia na ngwai. Moshada warena hapa kanairo ni lighter. Mosha damarengwa hadi muite firefighter. Tunakanga mamble na mainforma na maheta. Tunatajama noma kwa ingoma wanahepa.
Heyo,
ni mitungi mbaka tutue machozi.
Heyo,
tuko shukli cheki jasho kwa ngozi.
Leo,
ni mitungi mbaka tutue machozi.
Heyo,
tuko shukli cheki jasho kwa ngozi. Kauko fresh, hakuna case. Big beat sisi tunasonga na pace. In this street squeezy tunabonganga less. Uki this this click, kuna kwa gana case. Mchizi ni cheese, yana nyoga gana less. Nikika mtani ni kondani. Deep down kwa magirish na magwangi. Uptown kwa goro za kilimani. Keep calm na kamilisha delivery. So pay up, niki show up kwa kila site. Me stay up, niko jikoni like every night. Okay rap, muki players kwa website. The one day mziki tatuamisha west side. Kwa sayuta nipata east na kikolo. Nimevai red eyes na madigolo. Kwa ndai nazo zaga vitsman solo. Bogi mejaza mosho kindo inani follow.
Leo,
nimitungi mbaka tutue machozi.
Eyo,
tuko shugli cheki jasho kwa ngozi.
Leo,
ni mitungi baka tutoe machozi.
Eyo,
tuko shukli cheki jasho kwa ngozi.
Eyo,
ni mitungi baka tutoe machozi.
Eyo,
tuko shukli cheki jasho kwa ngozi.
Steve.
Leo, leo, leo.
Nimitungi baka tutoe machosi.
Eyo,
tuko shukli cheki chasho kwa ngosi.
Mboka doba.
Tatrups.
Mboka 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 doba.
Come on.
Dizene dipildi na msundi ya sidim. Na chujo ndani ya church ndo monde mjiridim. Na ukilalishia miss one time na delete. Na nikakuwa na shing, takushing, utablid. Ukijaribu kutupeana chini ya maji. Skills ni za Navy Army. Yaga bigi brown brown ni kama tuko Miami. Confused, Santa Forte ya nani. Keja ni double na situ neshido 1-5. Si lazima steam atindo come to fight. Before niombe kolabo na dhani unajua price. Mekumak, takongusha on-site. Funga belt na cannabis ready for flight. Next up na land kwa set right piece of cake. Na bado na chukua big bite. Black Knight cause I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect thugging I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect thugging. Ati bad man I no want attention. Elevate man them never fall. Says this is the difficult destination. Nikona kingu I see kololi at the top. Ati bad man I no want attention. Elevate man them never fall. Says this is the difficult destination. Nikona kingu I see kololi at the top. Kama Nicholas na mkeji. Nikona bolts ama guts instead. Doe siyo manly yukona bolts as ya grips. Haga siyo size pia tunangalia shape. One step, nasema grace. Mboka doba man, fuck the fame. Kama bed nego, mnare niko on flame. Suki nipata na chip, neza explain. Kama zi, misi rogi, zi. Mi, nambogi, utuoni, zi. Sini chachi shienda kuweka kofi. Mudungi ya kabuti, nikipele kwa koti. Misturuki, misturuki, zi. Ka, ningori, misturuki, zi. Nadil nae one man, deli jioni. Sina kiyo kuwa bad man, misi jioni. Kama magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect thugging I'm a magnificent thug. Tagnificent. Tuko na wings no horns maleficent. Nanuka war do like my scent. Perfect thugging. Ati bad man I no want attention. Elevate man them never fall. Says this is the